Love me kwa complicated. Unafanya manzi kila kitu. At the end na kushow. Imefanya mini cheese, no wonder, wanna gossip.
Huyo boy amekonda.
Awezi manga dish kwa dish, mpish, anadai beef, sina apuchecho gali na fish. Na try kutowa stress na pombe, labda ni ombe, ama niwe streets kalonje. Jo mattress, sipati usingizi, jo mattress, unanipa siku easy. Lili way ni wizi, penzi lako la wizi, nikikolu kubizi, unafanya ni cheesy. Ni umeza tembe, Hilton, nipate kudos ama nevados cause nimechora hiva, sete na hikaz yote, na ifad yote, na plaz hi yote. Yani cockroach, kasheri, 6+1 na bado anadai.
I don't wanna hurt you, cause I can't live without you. So if you love me too much, don't trust me too much, no skinny penny sana.
Yeah. Bondo una bondo na gari, bondo una bondo ajali, bondo una bonda ugali, haujali. I was pay a visit hospitali, mentally, not normally. Excuse me, nani baba Victor? Sio mimi, uneza check picture. Ati for nani so, kwa hingo mayako hawezi kuni feature. Ati kuwe vibes hawezi kuni teacher. Mapenzi yako, don't call it on. Umeni switch off, I wish ninge kuwa on. Nime stuck kwenye corridor, ime kuwa horrible. Story yako terrible, but I ain't gonna worry though. Penzi mifanya, wengine uze shamba, wengine wa cheese, wengine wana glue, wengine machukora wanavuta glue. Ukipenda mutu, akupendi yeye, sipopenda mutu, nakupenda yeye. No motion, Mr. Speaker sir, nilipenda sana nikashiko no officer. Demo na swim na zama kabisa. Ama kabisa, sabuni menengai, saluni we Dubai, nampenda bado, na bado anadai. I'm your boy, I am. I'm a girl. You're right, baby.